Mkitomedia.com.
Baba, shukurani zangu pokea. Moyo wangu umejawa na sifa tele.
Nikitaka kusimulia.